tambula laba yose sokola mwana kwose sokola omutima gwangu sasambula onso sokola sasambula kale malaga ngasaga ngasusa ebigago kwata koboti ngasaga ngakwata mukalega chikole ngatagenderede ngatategede ngakola chatategede
oh mama akuru munange sike
omutima gwange kuteke mulikwani embozi nzinye ntinalulungi yasembereddeko nange yansekeddeko gwate ate lwaki ate nga ndinabasinga ate nga ndinabasinga onsosonkola mwana gwonsosonkola omutima gwange nsasambula onsosonkola onsasambula laba yonsosonkola mwana gwonsosonkola omutima gwange nsasambula onsosonkola onsasambula mfude mama nsepede lero luno mwense omutima ogusasambuluddeyo gwonna oguggyeyo ogugagambuluddeyo n'obusuwa obupasuddeyo ogusoso nkoddeyo laba ogutudde nsigaliddewo kati ndi kisosonkole nsigadde kiwowongole sikyategeera sikyategeera nsigadde nakwambula mpale kati nno kale nno kale nange wanditutte kale ŋŋamba okunjagala kineetagisa kikale kineetagisa kikale onsosonkola mwana gw'onsosonkola omutima gwange gusasambula onsosonkola onsasambula laba y'onsosonkola mwana gw'onsosonkola omutima gwange gusasambula onsosonkola onsasambula yaboke onsosonkola onsasambula ongagambula omalawo njuzayuza bwenkugambako newebuzabuza nonnetolooza nange mpa kukahagak'omukwano kukakisik'omukwano nteerako kasimayiro k'omukwano nga wadde ndi mwavu mu kyolo sirina kwe njagala njagala gwe nze neewulira gwe essanyu ndisuubira mu gwe pulaani zange zonna ziri mu gwe